Zedwop.com.
Oh,
yeah.
Special.
You know how we do this.
Edit you crazy for this one.
Galan Daniel Music Promotion. Spax Mining on this. Kelvin Kaund. Look. Mama yoba tila tiwombe shafi. Mafia kwa safu kama pepe shafi. Kakare na wine fingi na lishafi. Tetishi tisho mwe wanti beta na lipiafi. Cause if I can't enjoy it nishi fianshi. Ida ghost time is the best nishi tanshi. Ama days, ama weeks na mamanshi. Nasenda fiozi fisenda kutula kumufiashi.
Nafuka mamulu kungu. Nepepo nalitumwa kukumulu. Bwone nishi kwetia bakuma koku woko. Nebo nalomba musungi leo mweho. Mweva lisha notoni. Sibululeni kwa wichansoni. Mweleza shikwete bakuma koku woko. Nebo nalomba musungi leo mweho.
Hino mule pila bami.
Mweleza.
Wila njidira.
Mweleza kupanono.
Hino mule pila bami.
Kala kupanshi ringi nda pishamo. Nivani na rufianya patuwa ya mashamo. Kebebe ya musori deti vanshamo. Amis nero narika ichenga ponshano. Au kuna nikuno umone. Ichipala kasa na meso isuno umone. Au kuna tuwali kumfu afi. Kutiwa kumbu afi. Nebozo kumbu afi. Na kuzafu balisha palisiti. Zedene solo amine nikisi. Yari la futini tiavala chita fikisi. Ameso ya kashike kwa tisu vile mofikisi. Mulilo shuyu ndepitamo.
Mweleza.
Sasa inebo mbweke shamo.
Mweleza.
Na kitula fionze kucheni chenu. Noti endi na labo mbana pulani yenu.
Nafuga mamulu kungu. Nepepo nalitumwa kukumulu. Mwane nishikwe tepa kuwa koku woko. Nebo nalomba musungi leo mweho. Mweva lisha notoni. Sibululeni kwa wechansoni. Mweleza shikwe tepa kuwa koku woko. Nebo nalomba musungi leo mweho.
Hino mule pila bami.
Mweleza.
Wila njidira.
Mwane niko panono.
Hino mule pila bami.
Zedwop.com.
Let's go.